tobabar kun oo lan qabadaya gabdho saxafiinta ee ku hawlgalaya magaalada Baydhabo ahaana saytiyo diirayeen 25 saxafiya walibana la ka barado doonaa badqabka jireed ee gabdho iyo midka online ee gabdho isticmaalayna tobabar kun ee wajiga koowaad ee gabdho badan la ka fadaay in tobabar la ka siiya badqabka jireed iyo midka online ee yoodana gabdho saxafiinta ee la ku sharxuliya xarumo idaacado magaalada Baydhabo Marian Zeyla oo ay gudoomiyaha ururka haweenka saxafiinta Soomaaliyeed ee Soma oo qaban qaabadiya tobabar kun iyo ku hadli baahida sheenti in tobabar kun gabdho saxafiinta ee lanka qobda magaalada Baydhabo
training kun horta waliba kor iyo training kale to online ka sameeyne sanadkii hore December iyo sanadkan horantii January in training kaas ay ilaa gabdho 14 gabdhood ay qabanay oo saxafiyeen ah waliba aan qaybinayeen ee maamul goboleedyada Soomaaliya guud ahaan tuman gabdhood Jubaland ee tuman ee Puntland tuman Koonfur Galbeed ee tuman oo xamar ah ayaan qaybinay marka in aan hanaqna waliba ni sababtay hin walaay online hayeen baahidi inkastoo gabdho badan ka faa'ideen hadana baahidi la fadaay macnaha way dheer waay saas dartii ya waliba target ka saarnay 28 gabdhood phase 1 way bay dhaw phase 2 xamar ka qabado doon hoob ilaahay indiin 28 tas gabdhood ya iyago aan ka dirni oo aan ka faa'ideeyna seminar kan oo lan ka hadalo ee badqabka jireed iyo kan eheen online ka ah ama qadka ama daatada si fadaas ahayn dhiko intaas laatiin tas gabdhooda ayaa hadda kuleeyo lamadan bari ya waliba baro doon lahayn qaababkii iyo macnaha iyo safe kan qadafadeen markii iyo banaanka bahaayaan oo shaqadii hoggudayaan iyo online ko ahma lahaw ko gohnaatay in ada saxaafadu ada ka shaqaysata saxaafada ma ay macnaha mihnad oo suuq ada oo batay macaa la furatay ma ah wa saaxad ee dibada waliba dib kala kulmaasayeen familka waliba dib kala kulmaasay haane as shaqeeyeen bulshada dib kala kulmaas online ka dib kala kulmaas qof intaasay dhan intii harsan oo ku gohon horti adana qati eeda muhiim gata hadii kala waliba aragnay gabdhi badan oo saxaafada hagali guulanka deerna waan ka baheen waayo aqabadooyinku ya qaabilo waayo aqabadooyinku aqabadooyin ee dib badan waayo hoqofka isi awood idul inay lahayna wala waayo mu ku jara koro marka dul in qofka walada ku gohnaasho in jirta in saxaafadi waa nafa ka faa'iday is faa'iido soo bay in aad warbaahin kaliya ka shaqeyt wada meelay roogta muhiim ah walaal baahanya wal barada gabdho
Shamsa Battar oo ku mid ah gabdho saxafiinta lan qabadiya tobabarka ayaa hadda waydiiyeedona sheegtay in Yusuf Faylon ku faa'iideysto doonana walaalii la bara
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim magacaygu waa Shamsa Sharif Battar may ku dareere urbaahinta codka baay bakool training ka markii hore way baaqaba qabaday ururka meelaraayso harabta saxafiinta Soomaaliyeed ee samoo meelaraayso may banin dareere doona muddo maamooti ah ogeygnin ku bilaawday training keekii may banay meelaraayso markaasii tidiirad ka saaray ee badqabka qofku wariyaha ee dhinaca online-ka oo internet-ka markaasii tilah ku weeraro iyo meelaraayso dhanka physical ka meelaraayso jir ahaan leewalkiin dirsiya ee online ahaan oo dhinaca internet-ka meelaraayso markaasii tilah ku weerara marka training-ka dhinii badan taabaday oo isku jira meelaraayso labadaasii dadkan sheegi may baran gaar ah hayaa bilaan ku dhawaa 30 gabdho oo saxfiinta warbaahinta shirkadda magaalada Baydhabo ku shaqeeyeen iyo meelaraayso training-kan iska kooyeen wallahi training walba horta meelaraayso walgaar ah ya hanbaarsan maadaama kaanu ku duuhay aan dadba zaid aan faa'iidina online ka madaleera